isikhalo samadoda asebenza emgodini isikhalo samadoda isikhalo samadoda asebenza emgodini isikhalo samadoda isikhalo samadoda isikhalo samadoda asebenza emgodini isikhalo samadoda.
Is it kind of summer job?